sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitooteessa 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 20 bara 2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaqqaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kennaa keessatti oduuwwan walitti bu'iinsa naannoo Aishaa keessatti taasifame duula garee Al-Shabaab irratti taasifamaa jiru akkasumas gabaasa Amnesty International karaa biraatiin immoo qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee qophiilee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuuf isin affeera. Amma gara oduu guddisa jalqabaatti darbe.
Attamoltan kabajantoota dhaggeeffatoota fi hordoftoota keenya oduu roobii har'aa waliin anjaalanne gammadaati. Bulchisa naannoo Somaalee keessatti jiraattonni magaalaa Aishaa Somaaloonni Afaar keessaa buqqa'an haala gaariin hin qabamne jechuudhaan mormii dhageessisaa jiru. Hiriirtonni kun daandii Itoophiyaa naannaa daangaa Jibuutii jiru harka 95 kan cufan yoo ta'u walitti bu'iinsa hiriirtotaa fi raayyaa ittisaa gidduutti uumameen lubbuun namoota lamaa darbee 8 immoo madaa'u jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraattonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lammiileen Somaaliyaa gara 40,000 ta'an kanneen bulchisa naannoo Afaar keessaa buqqa'an mana dhabanii alatti gatamanii jiru jechuu isaanii Addis Chakkol gabaasee jira.
Mootummaan Somaaliyaa garee Al-Shabaab irratti taasiseeni hidhattoonni lafa qabatanii turan 3 keessaa tokko harkaa bahuu isaa Somaaliyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi beeksisanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne.
Ambaasaaddar Laarii Andiree imeelii raadiyoo sagalee Ameerikaaf erganiin aleellaan Somaaliyaan durfamu lafa duraan Al-Shabaab bulchaa ture 3 keessaa harka tokko abbaa biyyummaa Somaaliyaatti deebisuu isaa beeksisan. Kunis roorroo Al-Shabaab xumuratti tolchuun Somaaliyaa guutummaatti haaromsuuf tarkaanfii tokko jedhanii baatee amajjii darbe irraa eegalee Ameerikaan humnoota biyyoolessaa Somaaliyaatiif meeshaa waraanaa arjoomtee duula Al-Shabaab irratti gaggeeffamaa jiru deeggartii jedhaniiru. Kana malees Yuunaayitid Isteets garee waraana Somaaliyaa keessaa kan filataman kanneen damba yookaan ifa jedhaman kan leenjise yoo ta'u isaantu duula Al-Shabaab irratti gaggeeffame kan hoogganaa jira jedhaniiru. Mootummaan Somaaliyaa 7 kana keessa akka gabaaseetti duulli waraanaa kun garee hidhattoota Al-Shabaab kanarratti kufaatii guddaa geessisee jira. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa bitooteessa 25 ibsa baaseen baatii hagayya darbee hanga guraan dhala gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni Al-Shabaab 3,000 ajjeefamanii kabiroo 17,700 dabalataan madaa'uu ibseera. Kana malees magaaloonnii fi gandoonni 70 Al-Shabaab jalaa bilisa ba'uu isaanii mootummaan ibsee jira.
Magaala Naayiroobii keessatti bakka Kibiraa jedhamutti qibxata kaleessaa bitooteessa 28 mormii mootummaa irratti taasifameen kan ka'e miidhaan mana jireenyaatii fi mana daldalaa irratti ga'e qoratamaa akka jiru ibsameera. Oduun kunis bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Mormii 72 mootummaa fi gatii nyaataa ol ka'uu irratti gaggeeffame kanaan poolisoonni wiixata darbe jechuun amajjii 27 deeggartoota hoogganaa mormituu Raayilaa Odiingaa kanneen dhagaa darbatan irratti gaazii mimmaansuu fi ujummoon bishaanitti biifaa turan. Wiixatuma sana galgala Kibeeraa keessatti waldaa kiristaanaa tokkoo fi manneen daldalaa naannoo sana jiran hedduun namoota hin beekamneen ibiddaan gubamaniiru. Masjiidi tokkos miidhaan irra ga'eera. Haleellaa kanaafis mootummaa fi mormitoonni walii isaanii komataa jiru. Abbaa qabeenyaa suuqii gommaatti gurguran kan ta'an Joosef Maloobaa akka jedhanitti manni daldala isaanii manca'uun dhiibbaa maallaqaa guddaa qaba. Ani walumaa gala maal akkan godhun beekuu jedhan. jiraattu magala kibera kaziha awino gamasanin deggertonno odinga magaletti makesa nanno addadda mormi wan dagesi sanif mormi sanika nafi badisa dakkabe giddu kallatti dan wolitti dufeyni wan jirunattin fakkatu jedaneru abbotina mantafi garele addadda wolitti dufudan Walda Kristiana foddan sa caccabe gamon sa biddan gubaten alatt walga anijiru Director Olanan Amnesty International Kadame Kenya Urungu Houghton hokarawit atadarbe galgal mudaten namonni amanti fikangosa hund midamu sanib Sudan lammi wan Kenya namota siyasa fi yekamtotan ibada qabu kesa akansen negafataniru
Kibtata kalesa bidurun godan tota fe'e imala ture gama baha karibiyaniti bishanke sati didime la mileni biya Afrika kan Kameruni kudafuri lubbudani bararamu isani hanga onni Puerto Rico ibsanijiru. Gabasni Associated Press hanga ota Puerto Rico wabifate namotani bidru kana irraturan kesa sadidu ani kuda sadimmo baki isani gani himbekamne. Bidurun kuni kibtata kalesa yemu baka Antigua jedhamu ka'e gara United States sitti imala ture namottan soddomi lama fe'e akka ture gabaasameera gara oduu biraatti yemmuu ceenummoo addunyaa kanarratti shoror keessummaa ardii Afrika yookaan immoo keessumaa kan naannoo saahil irratti xiyyeeffannoon addunyaa akka kennamu biyyoottan Afrika qibxata kaleessaa gaaffii mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitii fi dhiyeessuun isaanii gabaasamee jira oduun kunis akka taanutti isinii dhiyaata bal'inaan
baati keessa jirru bitooteessa kanaaf Durata gola nagaye gumsa kata an presidenti Mozambique Filipe Nyusi charraka nafayedamudan chororke summa ballan addunya rajiratus hal Afrika kesa chalati murtesa teejre jechudan mana maricha fipsan jecha sani kan irredebi ani dagesisan ambassadoroni biyoti Afrika walittan Sudan gare won chororke summa ummata sani ratti balagesisan ratti mari ataniru Ragan shororke summa addunya raagar sisu tokko akka jedhut bara darbe miidhamtoota shororke summa dibbake sa harke 48 lammiile Afrika akkata anni agarsiisa ka jedhan presidenti Mozambique kuta Sahel wirtu halella shororke summa hara taate ti jedhan kanneen dubbatan hedduun hojii garee wan shororke summa bal'inaan gammoojji hanga tokko kate ka sahara gadii keessatti gaggeessaa jiran baay'ee kan isaa yaaddessu ta'uu dubbatan Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti biyyoonni kutaa Saahil Burkinaa Faasoo, Kaameruun, Chaad, Gaambiyaa, Giinii, Mooritaaniyaa, Maali, Niijer, Naayijeeriyaa fi Senegaal ka dabalatudha. Galmeen shoror keessummaa addunyaa irraa agarsiisu inni haaraan akka jedhutti waggoota 15 darban keessatti lakkoofsi namoota shoror keessummaan miidhaman harka 2000 dabaluusaa kan ibse yoo ta'u naannoo sana keessatti Burkinaa Faasoon sadarkaa tokkoffaarra akka jirtu hubachiisee jira.
Hamza Yasufi muummicha ministeera Iskootlaandi ta'uun isaanii kan mirkaa'inaa'e yommuu ta'u mootummaa Iskootlaandi keessatti seenaa keessatti nama lammii dhalataa biyya alaa nama biyya dhaaraa dhalatan isa jalqabaa ta'anii jiru. Yasufi Gilaaskoo Iskootlaandi keessatti kan dhalatan yommuu ta'u umriin isaanii waggaa 37. Firootti isaanii Paakistaaniin keessa jiranu kana caalaa wanti isaan boonsu akka hin jirre oduu gabaastotatti himaniiru. Oduu kanas jaallanneetu nuttuma dabalataan.
Kunis Yusuf demokiraasii warra dhihaa kamiin iyyuu keessatti hoogganaa biyyoolessaa musliima ta'an isa jalqabaa taasisee jira. Magaalaa Paakistaan Miyaan Chaanuu jedhamtu magaalaa dhaloota akaakayyuuf abaabayyuu Yusuf jedhamtu keessatti firrisaa tokko. Oduu kanaan gammaduu isaanii dubbatan ummanni Miyaan Chaanuu Yusuf muummicha ministeeraa Iskootlaand isa jalqabaa ta'uusaa yommuu dhaga'an fira isaa dhiyoo waanan ta'eef na daawwachuu dhufanii baga gammadde jechuu jalqaban jedhe Manzur Huseen abbaan Yusuf Muzaffar magaalaa bulchiinsa Punjaab keessatti argamtu kana keessatti ka dhalatan yoo ta'u bara 1960 keessa maatii isaanii waliin gara Iskootlaanditti godaanan. Itti dabaluudhaanis Huseen anis ta'e maatiin koo akkasumas guutummaan Paakistaan itti boonnaa jedhan Yusuf akaakayyuuf abaabayyuu isaanii du'aan boqotan kanne wagota jaatama dura Punjab ra gara Glasgow ti godananif kabaja kenne ras jedaniru odun arraf jenne kanum
aye amammo garagaba sale kenya afani tichena abanne mirgana momati falmu amnesty international gabasa wagga kani akata biyottan mirgana motma kesum mesajiranu irratti tiyefate torbankana ifata ejira gabasa nakana kesatti barakuma lamavdi dami lamakesa hala mirgana moma ethiopia kesa turesi ilalera tujubeni gabasa kana baldina narka qabni qabdi walina jagas
Motumman federala gargar sanamoma tigraif ergamur ugro kawu tifufudan bate hagayyan gasadasa irojiru kesettimo lesin gutummadan akka adda citu tasisejechudan gabasi amnesty international beksisejira amnestyin ajjecha garajabina fida dabalate wogga sanakeisa kesuma ethiopia kesettara wotame kajede itale mirganama bifaheddu qaban gabasa dimmirganama kan wogga kesette tarresejira Alattoonni Tigraay kuma hedduutti lakkaa'aman abukaatoo seeraa utuun argatin murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaarratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalaawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'e lakkaa'amuu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkaawwan kana qulqulleessuuf waadaa seenaa ituun eegin hafuusaallee gabaaseera. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa sanaan wal qabate humnaan gudeeddii hedduu fokkarawwan saalaa humnoota Tigraayin raawwatameeraa jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'usaa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti ka qoodame gabaasi amnestii kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Waldhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusa walitti bu'iinsi hidhannoo fookkar naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuziif Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Walitti bu'iinsa Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Somaaliilaandiif naannolee biroo keessatti uumameen akkasumas hongee jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee mudateen lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa namumaa eeggachuuf saaxilamuu isaanii yaadachiiseera. Gabaasni kun naannoo Tigraay keessatti tajaajilli baankiif koominikeeshinii cufamuun rakkoo namumaa daran akka hammaatuuf sababaa dabalataa akka ta'ellee eereera. Haa ta'u malee waliigaltee Afrikaa kibbaatti irra gahameen booda quunnamtiin bilbilaaf balaliin imaltoota gara Tigraayitti taasifamu itti fufuusaa yaadachiiseera. Gabaasi amnestii kun tokkummaan mootummoota haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaase komishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni amnestii kun itti fufee mootummaan miseensota hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf Abdii Raggaasaa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jiraa jira. Irra deddeebi'uudhaan ajaja mana murtii cabsuudhaan namoonni kun bara 2020 jalqabee hidhaa keessa ka jiran ta'uusaaf manni murtii waliigalaa federaalaa baatee eeblaa keessa ajaja dabarse hordofee himannaa shororkeessummaa irratti dhiyaatee waggaa 2 hidhaa keessa ka turan koloneel Gammachuu Ayyaanaaf aangawaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kabroon poolisiin hidhaadhaa gadhiisuusaa gabaase kun tuqee jira. Haaluma walfakkaatuun dura ta'an adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa boordiin filannoo Itoophiyaa akka hiikaman waan gaafateef baatee eebla bara 2021 qabe hanga baatii bitootessaa hiikamanitti manaa akka hin baane ugguramanii akka turanillee tuqee jira. Miseensonni paartii baaldaraasiif hooggansi isaa 30 ta'an poolisiin baatii bitootessaaf caamsaa Finfinnee keessatti ayyaana uummataa kabajaa utuu jiranii hidhe guyyootaaf erga hidhamanii booda himannaan utuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii amnestiin gabaasa isaa keessatti tuqeera. Amnestiin haleellaalee seeraan alaaf ajjechaawwan jechuun gabaasa baaseen humnoonni naga eegumsaaf gareeleen hidhatan Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraaf Gambeela keessaa namoota nagaa hedduu ajjeesu isaanii beeksiseera. Baati bitoota san darbe keessa waajjirri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qorannoon akka geggeeffamuuf yakkamtoonni ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan waadaa gale. Hanga ammaatti garuu waa'ee qorannoo jedhame kanaas ta'e adeemsa himannaa silaa itti fufuu qabu odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa. Baatii dhuma bitootessaa sana keessa gabaasni Amnestii viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'u ereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni amaaraa rasaasaan rukutanii ennaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kunitti dabaluudhaan baatii waxabajjii keessa godina Wallaggaa Lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni amaaraa 400 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokko illee hin fudhanne. Baatii adoolessaa ittaanu keessammoo dhalattoonni amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina qeellama Wallaggaa keessatti haleelaan akkatti raawwatame illee gabaafameera. Itti dabaluudhaanis baatii hagayyaaf fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan shanee jedhu godina Horroo Gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni amaaraaf Oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a hagayyaa keessa humnoonni faannoo amaaraa magaalaa Horroo Guduruu Agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan Oromoo 60 ta'an ajjeesan jedha gabaasichi. Baatee adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo amaaraaf humnoonni waboo haleellaa haaloo bahuun ammas aanaalee Horroo Guduruu 3 keessatti lammiiwwan Oromoof amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saala irratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Tole ammammoo gara qophii torbaniitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Manni maree waloo paartiilee siyaasaa naannoo Beenshaangul Gumuz keessa jiranu naannicha keessatti filannoon akka taasifamu gaafachuu isaanii ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti waajjirri naannichaa gaaffin kun akka hin dhiyaanneef ibsee jira. Filannoo naannoo sana keessatti taasisuudhaafis karoora hin qabnu jedheera. Dabalata kan qabu Naakoor Malkaatii ittaanii isinii dhiyaata.
Walitti qabaan mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'anii fi dura ta'an paartii warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul beenan obbo Abdul Salaam Shangal manni maree waloo kun filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Marsaa Jaaffaa bara 2013 baatii waxabajjii keessa adeemsifame waan bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz hedduu keessatti hin adeemsifamin hafeef akka bara kana keessa adeemsifamu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Beenishaangul Gumuz የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ያው በ14 ባረግነው ስብሰባ እንግዲህ በክልሉ
ሙልቲሚሴንሶስ ኒበነመሬ ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳና ነው ቤንሻንጉል ጉሙዝ ቶርበንደር በኬ ሰብቶቴሰ ኩዳፉር ወልገያ ደምስስነን ሙርቶ ደበርስኔ ጅራ ከናኒስ manni marii naannichaa yeroo ammaa kana akka mootummaatti geggeessaa jiru kan bara 2007 filatame waan ta'eef kunis irree akka hin taanee fi filannoon bara 2013 biyya kana keessatti adeemsifame asitti bakkeewwan hedduutti waan hin adeemsifamneef uummatni mootummaa hin filatamneen waan bulaa jiruuf kunis sirrii miti gamaagama jedhu geggeessinee jirra. Boordiin filannoo biyyaalessaas hamma caamsaa 30 bara 2015 kanaatti qophii barbaachisu hunda xumuruun filannoo akka adeemsisu jechuun murteessineerra jechuun dubbatan. Paartileen badhaadhinaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beenan warraaqsa biyyaalessaa Maaraabin paartii dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa paartii haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaa fi dhaaba tokkummaa Itoophiyaa maraa MEAD. Waliigala paartileen torba bakkeewwan bara 2013 filannoon hin adeemsifamnetti akka geggeessamu gaafachuu himanii wantoota taasifamuu qabu jedhan irratti illee walitti qabaan kun akkas jedhu.
Mindinoo yoo sannoo andeenyaa ምርጫውን ምዝገባ የተካሄደው ዛሬ ሁለት ዓመት በላይ ያስቆጠረ ስለሆነ
ፓርትሌን ሲያሳ ወጋለ ምድረ ፍለኖረቴር ማችሁፍ ካዲመምቶ ተደይሰን እንድርጎምዋን እንደንደኝፍ አከካዲመምቶ ተቢፋራን ገልሜሰኒፍ አከሱመስ ፓርቲን ጉዴን የሮሰነዋን ካዲመምቶ ተፍለኖፍንዴስኒፍ አከካዲመምቶ ተደይሱ ጋፈኒራ ነሞትኒ በከብራት ያዴመን ከንዶኒስ ዋንጅራኒ ፈከሱማ ነሞታራቲን በከቦ ሰሙቀቡ አከሱመስ በጀትኒ ቲንዱ ለፍለኖ ታሰን ፓርትሌን ድማፋ ከገዲ ሰሙጋፈኒራ የሮገና ሮምኒ ሮቤ ዋን ለጌንጉተኒፍ በካ በከተሶቾን ረክሳተው አመሉፍ አመደን ዳሚት ጫምሳ ሶዶ መድረ ፍለኖነ ከግጌ ፈሙታሽሱ ከንጀዱ ሸከስ መጋፈን ይጅራ ኢሚብራን ጋፈንዴሞ ሚሻሊን ፍለኖራ ወጪሱፍ ኦለኒፊ ሰነዶትኒ ፍለኖ ወጎተ ለመድረ ትረን ሁንዱ መክሰመኒ አከ ሃራቲን በከቡ አመንሌ አከስ መጋፈን ይጅራ አመቲ ቦርዲ ፍለኖ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፍቸት እስኔ ዴቪ ኤጋ ጅራ ጀቹን ዱበተን ሚሴንሲ ኮሬሆ ጅራዎች ስቱ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሊስ ያሳና ነው ቢንሻንጉል ጉሙዚፊ እትጋፍተማን ኢመስ ያሳ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ቦዴፓ ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ገመይሳኒ ቲንሃሉትን አንቸኬ ሰት በረነ ፍለኖ አዲምስ ሱዳፍ ሚጀቶ ዳጅ አንኬሳ ይሮብሰን ቶኮ ሃሊ ተስገቢ ፎዬ ራጀቹን ዱበቱ
አሁን የክልሉ የጣታ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ
ተስገቢና ልቻ ሀለ ኡላናቴን ፎየው ፍለኑ ግግይ ሱፋ ከጨራ ጋሪ ተቆጥላላ እንዲከምብራነሞ ሊገልቴን ነጋ ይለተውተና ንቸኬ ሰሶቹ አትሮኒፊ ሞቱማ ጅዱት መለተይ ሰም አከነጋምቡ ዋንታሴፍ ፍለኑ ነከግግይ ፈሙ ኒደንዴስሳ ጀቹን ዱበተን ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ፍለኑን በረኩመ ለማፍቁ ደሰዲ በከይወን ሄዱት አከንግግይ ፈሚናፌስ ኦቦያንስ ዱበተን ይጅሩ
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኪኒኪስ ናኑ ፍለኑ ሰገልተሚ ሰገልቱ ጅራ ኢሳንኪስ አበከት ፍለኑ ንግግይስ ምድደሚ ሰደት ቆፋቲ ቱርባተሚ ቶኮ ኪስቲ ነዲም ሲፈምኒ ጀቹዳ ኩን ሰለርካናኑት መነበሬ በከቦቶ ወምታፋሞ ሰለርካ ፓርላማት ናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳንኪስ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ቆፋቲ ከም ፍለኑ ንግግይፈሚ ናኑ ፍለኑ ጃኬ ሰቲን ንግግይፈምኒ ጀቹዳ አመደንዳሚ ቶሶ ገኒን ሰይኒን አከፍለኑ ንግግይፈሙ ጀቹዳ አምቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ጋፈኔራ ጀቹን ዱበተን ኢመከነረት ከንጋፈተመን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዋጅረ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ቦታ ደሰለማ ዴቢኪነን ይጅሩ
እስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደሞ ያወጡት መግለጫ አልደረሰኝ
መነመሬ ወሎከናን ጋፊዮ ካን ኢብሲኑፍ ዲያቴንጅሩ ፍለኑ አዲምሲሱፍ ከሮሬሮ ወርባችሱ እንደከምባሱ ዋጅረሙ ሜ ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳቲ ሉቲ ከሮሬ ሳምባሰን ኡጂሮ ኡልቹዶ ጂንኬኝ አመጣም ወፍለኑና ኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰትራዎች ይሱፍ ሰገንታም በእንጅሩ ጀቹን ዱበተን ገመብራን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፍቺ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሌ ሲያሳ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰሶቾን ራዲያቹ ይሱን አዲምሳን ዴቪ ከንትከንዱ ተውቤክ ሲጅራ ቦርዲ ቺፕ ሰበረደርቤ ከይሰባ ሲቱሬን ፍለኑን ቢያሊሳ መርሳ ጃፋ በርኩመ ለማፍቁለ ሰዲት ጉቱ ቢያት አዲምስ ፈሜቱሬን አከቢንሻንጉል ጉሙዝቲ ናኑ ሊፍለኑ ወሊገላን ቁጥጥር በታኒፊ ሄዱኒሳኒ ከመነመሬ ናኑ ታንኬ ሰጥቲ አከንግግይ ሰሚናፊ ያደቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሞሊ ኢሚላሉ ገራገራውሊን መሪ ታስዙ ኢሳ ኢፕሴ ካንቱሪ ተውሌ ፍለኑን ጉን ሃንጋማት ሂናዲምስ ፈምኔ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
አየ ሆዶፍቶ ተገኛ አመሞ ጋራጋባሳ ሊጣ አፍሪካ ራኑ ጋር የትጨና ንወጅንን ትራ የሙገረን ይደተውታ ማቃ አማንታ ሙስሊማቴን ሶቾ አጅራኑ ኪባ ቡርኪና ፋሶ ከሰቲ ሐሌላ ኢትፎፋኒ ጅሩን ካን ኢትፎፋኒ ጅራኑ ካንቲ ደርገጎኒ ለሚ ቢያካ ጋና ረኪና ዲናክ ዴቲኒ ካንካኤ ገሬ ካንቲ ጎካን ገሬ ይደተውታ ካንቲ መከሙ ደንዳኡ ሶ ዳንጀዱ ባየቼ አከጅሩ ገባስኒ ሴናኑ ቶዶ ኢፕሴጅራ ገባሳ ካና ካኒ ኑ ዲሲቱ ወካና ኑቲምቱ አማሲ ቱጁቤዳ
Institute Technica ቦልጋታንጋ ጋና ከሰጥቲ በረቶን ሙልአተ ሐዋሳ ነጋ ቀቡ እንደ ሱረት ወጀታጅራን ትሬኒ ሳኒ ከሰጥቲ ሐዋስን ሳኒ ወል ኢብዴጎ ሳፍ ወልትቡኢንሰ ካን ኦጌይን ነገኛፍ በላተ ኡዱበተኒን በከማ በረቶን ከጀዳኒት ገሬወን አዳዳ ደርገጎ ተረት ፉል ፈቹዳን ሆጂውን በላፈማፍ የሮቶኮቶኮሞ ሎለረት ኢሳምቦባሱ ጊፍቴ ሞዲዮክ በረቱ መነበርኖታ ሰደርካለም መታዱ በርቶታ ቦልጋታንጋ ከይሳቲ
mostly they take advantage of us to use us in their
ala ojisani ke satti akhermanu flut fayedemo tokostanulam cimina qamna garu akaselpat gowom samna kanaf nu ndergego tetfayedemo yalu akajolle durbat ledufani want akawjenu barbadanit ergenu galshani bod wa tokun sif qaba badasa nu injechu dendew jette angawne nageñe biyole sakajedanit gana gamakaba ke satthoji abdumman dergego tabrat debaladufun garefin tale yifderan akasat lamanta sisajira nannun gamakaba nanno hiyeyi ke satokko yoto bak egawgo tadiyo aslelistumman islamumma ke satbaballata dufe burkina faso walin waldangesa woggo tadiyo as hidatton islamumma hoji sani baballata deme frederick mauli agbenu commissioner barnota civicit director nanno gamabahati
all the economic social and cultural factors that are
why mugatu kodundu bachajira why gudina walqitan tane kana wasandu bachajira ani why gare wanna mota murtao gana ke sejiran kanne mugatu kodamunu daga mundu bachajira beka fintaleyin kun kanne nakasit kan san fayedaman
bala gare hidattota fu amuhan bisu gargaruf garein gargarsa rise gana jedam manin barnota kudashannanno gana baha gara oli ke satti dula nagan manabarum sake satti jedu jel qabeira projecting kun arti teatraf bashannana fayedamudan dergegota hirmajise jequm safintale summa falla akadabatan gargara jedan frederick awol ahmed karyama director olana kangare rise ganati
So we are staging this drama so that the children will understand the modus of our
prank. Drama kana kana garsisnuf akka yollen akkata garelen okkaro umankun agitokko toje tana garsisufi. Yero wailo tasani amalawana kana fakkenyav kana kalo girret geggesutif satilan wana kana kasanfin taliyitani sangochu danda.
This Mark Antonio ijolle kana drama of artidan lenjisu.
They are so attached into a recreation
bashannana walin akka walit ufenye qabu kana fiyo bashannana lalle yeron darati ful fachutu jira namnu hundinu argu barbada namnu hundinu dagaw barbada yeron dumana mota baye to argama
rice ganaf michondi sani projectin nagenya manem barnota ke satjed dargaggota akkata dafani fintaleyi addabasofi rafagachu itidenda anratti ode fanno gahane kenaf akkasumas tarkamfi shakkisisa kamiyu qamule sirrita ettaka gabasan isan gargar jedani abdatu
faya torban torbanitti kamisadeesin dukkuboota daddabro sadarkana notiste sadarka dunya tawa salemidan kanneen akka covid 19 hiv aids busafi dukkuboota somba yookan dukkuboota birorat ogeeyi faya dubbisna gaba sale bahanis nideesin sababale sanitti namaqaban wallansa faya fofurra tisasani kanneen akka jijjira amalaf hala jireenya irrattille ni mariyanna gafile sembra ufanifis akka ogeeyin fayya deebi kennan taasifna kamisa kamis nordofun dagatina
ayye sagalena amerika sagantan afan oromo qopi harraf qabu kanumani rawatera qopi kenya raddi yada qabdan voa afan oromo.com jidati ngega kara facebook kenya twitter afi instagram kenya ni sun warba tudan besu bulanan qopi kenya namo dandi qopi kenya kana kara media awasati ni kanisini bagitu instagram producer kenya brad hailu bulanan video latera amante ogesitoni studio shantami sadakwate sigiranu kesuma kanisin kesume saturemo an bokabu moroda wanu ginin tutani singala tesacha kopi kenya boriti ni amwali tibe musi bakajitamki fayyada hasin jinna nadatula